Baba sana husoma pia Gojoju wa wende Gamkozo yero Gami mswibani Shayabo wenda ho eshelea Guna hubeze njema Chazimbize hija hizo zangu Oh mwana mwana wangu Imaesha kaya timongo Oh mwana mwana wangu Gamjudo eshelea bawe wangu Tichende tienshi hanawe Gamkozo yeroho Tuwanza uone tabu Gamswibirifu Chayabo wendao Eshelea Unanze uparise wema waheri Eshelea ngabo wenji washari Oh mwana mwana wangu Imaesha kaya Oh, mwana mwana wangu Kamjudo eshelea bawe wangu Shakaya Timongo Oh mwara 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 hongo Kamjudo eshelea bawe wa hongo Oh baby baby it's a wild world It's hard to get by just upon a smile But baby, it's a wild world I'll always remember you like a child girl Oh, baby, baby, it's a wild world It's hard to get by just upon a smile Oh, baby, baby, it's a wild world I'll always remember you like a child girl